Hi Cousins, Hi Cousins, Hi Cousins, Hi Makuzo, Hi Cousins. Nisalimie makazini wengine kule. And the journey of cousins, the family of people who are like-minded, who are born together, who are the same tradition. The time for the cousins to come together is now. Senior.
Like the boss. Like the boss.
Anna, so check it. Boss, basi achilia doba. Get together, tuna spend together. Ngazi zote zote zinakuja kwa meza. 2027 tuna get together. Ndio to win together, ndio to shine forever. Wakichin kwa keja na maganji wa Kenya. Izo njefi njefi zao juanza kututeka. Saindule time watafanya vitu most. Kazi kutu brainwash, wamekuja na manotes. Teki tukorada utatani reke squad. Youth for the youth, hii ni moto bila smoke. Bonga na bro, tokea tuka vote. Ati kuna job kumbe ni kikia dot. Tuli watch news, tuka watch shows. Wanasema 2027 tuwa vote in. Bado bado moves zao mbaya ziko in HD. Ukide kujua sana unasaka BBC. Dance tuna chill, vibe and drinks. Smoke one spliff, alafu tundi kwa ring. Get together, tuna get together. Naimbaka next, tuna get together. Kisumu tumoyele, tuna get together. Wa Kenya kila area, tuna get together. Ati get together, tuna get together. Naimbaka next, tuna get together. Kisumu tumoyele, tuna get together. Wa Kenya kila area, tuna get together. Wanadai sindo threat kwa your nation. Kitu wanajua sindo the future formation. Youths wamesota wanadai motivation. Lakini gavai na tupige intimidation. Hawachainga mtu mechangu foundation. Kutoka kwa ground ni pure dedication. Zero degree in street education. Tumelearn life through hard situations. Wako kwa office na ma aircon fresh. Setu pange line pale NHIF. Na watoto huku slums mbona bana wana chai. Na budget ya state kwa juga ma Dubai. Wanabeba millions kwa suit and tie. Tumebeba hoops na mfuko iko dry. Siasa ni kamsi unajua simulation. Ukiwangalia utadhani animation. Ati get together tuna get together. Naimbaka next tuna get together. Kisumu tumoyele tuna get together. Wa Kenya kila area tuna get together. Ati get together tuna get together. Naimbaka next tuna get together. Kisumu tumoyele tuna get together. Wa Kenya kila area tuna get together.